finally many only one touch. Kubanga banji bamenya mu fast stuff. Naye wankubila was an easy papa. Hey, baby easy papa. Tulimu miyake yali one night. Na uliwezu kuka you are my first sight. Yekwe wakule loke zali zai zai. Hey, baby easy zai zai. Ende wange nasiba yo. Emwezi kumo wange za mubanda. There's no way.
Chimanye yekwe kantu kange. I'm gonna celebrate you like Christmas. Kinda kupendo ite Jesus. Lelo keto nye kwake kwake. Wachimanye yekwe kantu kange. Wamala yote kuwama ni kwa chigata. Ninaweze taka data. Baby baby nakudata. I don't believe in God. I don't believe in Jano. Nesawa kumanga wanji wa menya mufasta. Na ye wankubila waziri zipuwa kwa. Hey, baby zipuwa kwa. Tulimu miyake yali one night. Na uli wenzu kukayu wa mifasta. Yekwe wakula loke zali zai zai. Hey, baby zizai zai.
Wambala yonze kukuma nyigwa chigata. Ninawe seta katata. Baby, baby, nakutata, nakutata.
I don't believe in God. I don't believe in God.
Say, nasabaluka.